na fala no na phone man. No bofi babila na bada with the condition ya mizan.
Kama sound iko, iko bie. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Kama sound iko, iko bie. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire.
Chachi tuende tukate maji karata kwa macho mgeto si chinjwe na mabati. The girl dem classy dem wana party. Wachana na makangere tafuta mtana shate.
Miss Fatty Fatty girl excuse me, I kindly wanted to know the color of your panty. They call me dear uncle, you can be the auntie. We can be the hottest but it's couple of the country. Baby girl
don't do me dirty. Deep natural in this body there is no plastic. Me plus you is a simple mathematic.
Coca Cola body shape is fantastic.
Kama sound iko, iko bie. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Kama sound iko, iko bie. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire.
Mama habivo saya jing jong jing jong. Your body edible unani tan cannibal. Your body edible unani tan cannibal. A slide in the hole sai sai adigol. Unipe mshiko, nikupe mwiko. Ride and pedal to an unknown address. Uko vizi visible, quick to be fisidon. Open the jar and store my pickle. Nimekam kuscrew no no memok na bold. Tumevai na sauce, yezi kuria uro. Roy na die na mongo ina say no. Late night na scroll, ma number two za booty call.
Kama sound iko, iko bie. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Kama sound iko, iko bie. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire.
Jaido soba bila kupati joni kugenja. Bila maganji, bila maganji, bila madem. Bila maganji, bila madem. As you feel sick in my head. As you feel sick in my head. Track across my path to dead. Jack gave me oxygen. Try to cross my path of it. Jaja gave me oxygen. Superman, them said it. Batman, back feeling. Got me like about my blaze. Feel so I float in a DPS. And pick up the girl, she fuck my force. And it's because she love the fuck. Me love the bump and not the force. You never like it if me pause. Not like the pump for me or the boss. Me know the girl, them like me who was girl. Count out the imami, the girls who come to check in on. When as I come to go, go like me, you's a girl. Send in as I come, na pussy, niche and broke a clad, na lag. Wait it, I come, and do the like the bad, same artisan. Nikki push it in, then after fact, I take the man. Girl, you nani nice. And me zikini nice. Then you model me like ice. And me feel it, me niko wise. Now kick and shake it like nice. Las Makuela, me niko slice. I'll never ask Christ. How we fuck na kill a size. Girl, Nikki ku fuck, ni sink it in, kaki baptize.
Kama sound iko, iko bie. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Kama sound iko, iko bie. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. First class, nikiga pimbi sticha. Sezi shai, sezi boga, sezi isticha. Wezi ngamri yangu ya uwa wisticha. Pika shagla siku baris na majisticha. Niki boss, sezi kanya gistia. Zidi sana nikuwa disi ya gistia. Punchline napa uta ingizistia. Kaunga msini na nulizistia. Na kifa nikipa na dendestenga. Chwestenga ukinywa kuta riestenga. Restema, manja una gestenya. Tuna bifazi na seto wa restena.
Mino pi dem bobo wal mino fi defend. Fimi wan mino fi need dem. Kuda never wafi be dem. Yo, no fa ide, no fa skata mi ya see dem. No fa talk but me na hear dem. This a warning me ya give dem. Mide sata la mosi jadan. Soja mana soja for me never jab the slogan. You ta look the place you got this in limo si govan. Coulda never stop the boy we jaja say a fully stubborn. Time fino say, holy pass kill the Utah Rekan. In a DC time jano me use it as a weapon. China bada so far a soul anyway ya depan. Man solid chudi wadi baka feel niko jing jabaration.
Kama sound iko, nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Kama sound iko, iko bie. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire. Nikuzozanga tukironge sana machajire.